nionyeshe, nisije kosea unigombeze, useme hunipendi unilize. Uniitapo sister yanikwaza, eti shikilia uzito ya umiza, badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fejiwe.
Yule yule Mungu, mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule yule mimi na yule. Yule yule mimi na yule.
Wamenibandika jina eti mpenzi mtazamaji we, na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji. Akaleta bifeti na mwibia, si uongo bwana nitamnyakulia, akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyesha, nisije kosea unigombeze, useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister yanikwaza, eti shikilia uzito ya umiza, badala yake busu kusambaza. Akitiga goma baby we.
Yule yule mimi na siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule yule mimi na yule.
Mimi na yule.
Yule yule mimi na yule.
Nisije kula mizonga wale wa kila unono, ama nile tu kwa macho wale wa kila na mwili. Shari baby. Mimi na yule sherie, hawa wangu ni we wake. Yule yule kiuno kando kwa kando na ye.
Yule yule mimi na ye siku moja tupendane.
Kashirika ngu baby we.